Hi there, welcome to Shiloh Tabernacle London. We're located in Southeast London in Woolwich Dockyard, Block 1, Unit 9, Dockyard Industrial Estate, Woolwich Church Street, SC18 5PQ. Join us for our Bible study every Friday from 7:30 to 9 p.m. and you can't miss our Sunday services packed with prayer, vibrant worship and a powerful word. First service is 9 a.m. to 10:30, followed by our family service from 10:30 to 12:30. And now, for the best part, let's get into the Word.
Uvuge ngo haleluya huri hose, utere haleluya y'ubutsinzi mu izina rya Yesu. Turi mu gihe cyiza cyane cy'uko ijambo ry'Imana rimaze kongera kudukoramo akazi. Turi mu gihe cyiza cyane cyaho ijambo ry'Imana rikomeje guhabwa ririmo rikomanga ku mitima y'itorero. Ijambo ry'Imana ririmo rirakomanga ku mutima w'itorero, ku muryango w'umutima w'itorero. Ijambo ry'Imana ririmo rirakomanga amanywa na nijoro. Yesu arashaka kutugarura kuri rya jambo. Rya jambo ryabambye ijuru nta nkingi, rya jambo ryashyizeho imisingi y'isi nta bwenge bw'umuntu. Haleluya. Ndashaka kuvugana namwe kuri Yesu witanze, kuri Yesu wadukunze. Uyu Yesu yaradukunze tutarabo gukundwa na bugingo n'ubu. Urabona ko imikorere yawe n'iyanjye ihabanye n'ibyo ashaka. Nubwo ni urukundo rwe kuba tukiri bazima kugira ngo dukomeze twihane. Yesu aravuga ati, ndashaka kubabwira amagambo Yesu yavuze, amagambo yavuze yivugaho mu butumwa bwiza bwo yanditse muri Yohana, bwanditswe mu gitabo cya Yohana. Aravuga ati, Yohana igice cya 6 umurongo wa 35, aravuga ati, jyewe ndi umugati w'ubuzima. Yesu ni umugati w'ubuzima. Abariye kuri we ntago basonza, abanyoye kuri we ntago bicwa n'inyota, abanyoye ku ijambo ry'Imana ntago bagira inzara, ntibagira n'inyota ya warage, ya byeri, y'ibindi izo nzoga zanyu sinzi, ntago ari izanyu, izo nzoga sinzizi. Muri Yohana igice cy'umunani 12 aravuga ngo Yesu niwe mucyo w'isi, abagendera muri we ntago bagira, ntago bayoba, ntibagendera mu mwijima. Muri Yohana igice cy'icumi umurongo wa 7 aravuga ati, jyewe ndi umuryango w'intama. Mu gice cy'icumi umurongo wa 11 aravuga ngo, jyewe ndi umwungeri mwiza. Ndashaka kubazanira Yesu musanzwe muzi, ariko uno mugoroba uyu Yesu agiye gukora ibidasanzwe. Agiye kumenagura ibihome byari byaragukingiranye, ibihome by'agahinda yaje kubisatagura. Ibyo byarankingiranye imyaka hafi mirongo itatu n'ibiri. Uyu mwanzi yarankingiranye w'agahinda, ariko Yesu amaze kuza, maze kwemera ijambo rye, igihome cy'agahinda cyarasataguritse. Ndategeka umukobwa n'umuhungu ukingiranywe n'igihome cy'agahinda, uyu munsi, iri joro, aya manywa, muri kino gitondo, igihome cy'agahinda gisaduke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ntegetse icyari kigukingiranye ari igihome cy'indwara, gisaduke mu izina rya Yesu. Hoshataya ribrozika rekashata. Ntegetse igihome cyo kudakorera Imana, cyo gutinya, cyo kwitinya, nigisaduke, nikiranduke, nikirimbuke kuva kuri foundation mu izina rya Yesu Kristo y'i Nazareti. Yesu muri Yohana 11:25 aravuga ati, nijye mbaraga z'umuzuko kandi nijye buzima. Haleluya. Hashekete. Nijye mbaraga z'umuzuko, nijyewe muzuko kandi nijye mbaraga kandi nijye buzima. Abari muri Kristo ntago bayoba, abari muri Kristo barazuka. N'iyo ibyapfuye byose muri bo, iyo byapfuye, imbaraga z'umuzuko iyo zaje birakira, bigira ubuzima. Ntegetse imbaraga z'umuzuko wa Kristo zibagereho, zitugereho, zitugerere ku bana, zitugerere ku rugo, zitugerere ku nshako zacu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti imbaraga z'umuzuko wa Kristo zigendagende mu mahanga, zigendagende mu bihugu, zigere ku baperezida, zigere ku bakorana nabo, zigere muri abo bari mu bihome, zigere ku bari kwa muganga. Izo mbaraga z'umuzuko zigere kuri abo bakozi b'Imana babanje gukorera Imana bakaba batagikora. Ndategetse si kubwa imbaraga zanjye, si kubwa ijambo ryanjye, kubwa ijambo rya Kristo Yesu. Haleluya bakashedere bosa. Habaye amagambo y'abagore, habaye amagambo y'abagabo, habaye amagambo y'abana. Ndavuga ku ijambo ry'Imana rya rindi rikubita hasi, iryo rikubita hasi ryagukubitaga hasi. Iryo jambo ry'Imana niryo mvugaho. Ndavuga kuri Yesu Kristo, aravuga ati nijye mugati w'ubuzima. Ati uriye kuri jyewe ntago yitwa n'inzara. Unyoye kuri jyewe ntago agira inyota y'isi. Uri kuri icyo Yesu atubwira uno mugoroba ni iki ngo icyo ushaka cyose kiri muri Kristo Yesu. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 murongo wa 6 aravuga ati nijye wenzira, nijye kuri kandi nijye bugingo. Ubwo bisobanuye iki ngo uri muri Yesu ntayoba, kuko agendera mu nzira ya Kristo kandi Kristo ari we nzira. Uri muri Kristo ntayoba, uri muri Kristo nta binyoma bibaho. Iyo wagize ibinyoma ujye wirukanka vuba umubwire uti nayobye nk'ukuri. Aravuga ati nijye nzira, nijye kuri, nijye bugingo. Uri muri Kristo Yesu niyo urwaye nk'uko wumva mvuga uku mfite ibyo binyagwa by'ibicurane. Iyo uri muri Kristo Yesu niwe buzima bwawe, niyo nzira yawe, niwe nzira yawe, niwe mahoro yawe. Umwami Yesu araduhamagara, torero ry'Imana tugaruke muri zambaraga z'ijambo ry'Imana. Torero ry'Imana, abahanuzi, intumwa, abungeri, abavugabutumwa, abigisha ba Bibiliya, duhaguruke twambare imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ntabwo tuzayoba kuko turi muri we, ntituzanyanyagira kuko ari umushumba mwiza. Aravuze ati ni jyewe mwungeri mwiza, ni jyewe mwungeri mwiza. Arongera aravuga muri icyo cyanditswe nanone cy'icumi murongo wa 7:11 ati jyewe ndi umuryango w'intama, abinjira muri jyewe nijye ubareberera, abinjira muri jye nijye ubafasha. Winjira muri Kristo Yesu ntabwo ayoba, wokashyana. Winjira muri Kristo Yesu. Kristo Yesu ni urukundo, Kristo Yesu ni amahoro, Kristo Yesu ni we nzira, Kristo Yesu ni we kuri. Haleluya, umwami Yesu ashimwe. Ubwire uwo mwicaranye uti umwami Yesu ashimwe. Gira uhamagara, hamagara inshuti yawe n'inshuti y'inshuti yawe uti tabara ijambo ry'Imana ryamanutse kuturuhura. Babwira uti tabara ijambo ry'Imana ryamanutse kudufata ku migongo. Babwira uti tabara ijambo ry'Imana ryaje kunesha kansa, ryaje kunesha korona. Rababa yabazondobozikata. Babwire ngo nibatebuke bumve ubutumwa bwiza. Yesu yaradutumye ngo nitugende dukore imirimo ye hakiri kare. Uno mugoroba ndagira ngo nkufashishe ijambo ry'Imana, tugume mu ijambo. Ijambo ry'Imana jyewe sinzarireka, ijambo ry'umucunguzi nawe ntuzarireke, ijambo riruhura nawe ntuzarireke. Ijambo, ijambo, ijambo riraryoshye, ijambo kashataya. Ijambo ry'Imana ryageze mu mutima usa nk'uyu wanjye wari uri mu mwijima. Ijambo ry'Imana iyo ryinjiye mu mutima uboze urazuka. Ijambo ry'Imana iyo ryinjiye mu basinzi bakizwe indwara, indwara zirakira, ubusinzi bugakira. Gusinda ni indwara, ni indwara itagira umuti, igihe ihora ikenerwa ko nyirayo afata iyo ndwara y'inzoga akayiha Kristo. Ndategetse mu izina rya Yesu, uwo wari ufite addiction y'inzoga uyu mugoroba, addiction ya anga uyu mugoroba, birimbuke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kuko Yesu aravuga ngo ijambo rye ngo ni inkota ityaye iruta, ngo riracyaye kuruta inkota y'ubugi bubiri, ngo rirasatura rigahinguranya rikinjira mu mishokoro, ryinjire mu mishokoro y'icyo kiyoga, icyo kiyoka ni ikiyoka kiza kishushanya nk'inyota ni ikiyoka uyu munsi ndategetse ngo umuntu wanywaga inzoga kubibuka ko yuko iyo nzoga yunywa ntabwo uba ushaka kuyinywa wagerageje kenshi ngo ihagarare yarananiranye iyo ni inzoka izana inzoga uyu munsi inzoka izana inzoga turayikubita hasi turayisenyera turayiranduza amaraso y'umwana w'intama kuko bibiliya ivuga yuko mu byahishuriwe Yohana igice cya 12:11 ngo bamunesheje kubw'amaraso y'umwana w'intama ngo ko shataya halebosiata bamunesheje kubw'amaraso y'umwana w'intama uyu mugoroba uneshe kino gitondo uneshe imbaraga z'inzoga uneshe imbaraga z'itabi nanyoye itabi imyaka 8 ndi umwana mutoya bambesha ngo izana ngo uyinyoye itabi ngo ugira amahoro uko nanywa itabi niko nakomezaga gukomeza nkashaka itabi sinigeze ngira amahoro hari umuntu uri kuri uyu murongo aka gatoki ngutunga si wowe ndagatunga imbaraga zikuzimu zituma ugenda ukangiza amafaranga yawe ukagura inzoga ndatuma ijambo ry'Imana muri kano kanya kuri iyo myuka iri inyuma yo gukena kwawe urakora amanywana nijoro ukarangiriza kubusa izo mbaraga z'ubukene nzoherereje amaraso ya Yesu kuva aho uhagaze aha kugeza kuri Kanyarwanda wa mbere ndetse zigende mpaka ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kuri abo bagongwa n'imyuka yabasekuru na basekuruza kuri abo bagongwa n'imyuka yabanyirakuru na banyirakuruza nohereje amaraso ya Yesu avunagure foundation z'ibyo byakuvunaga ndavugana n'uwakijijwe ariko ukaba ugifite imico mibi ukaba ugifite inzangano ukaba ugifite agahinda ukaba ugifite indwara ndabisenyera kuva kuri foundation mu izina rya Yesu bamwe indwara zaduhinduye ziragera zikaguhindura inzu yazo ntabwo uri inzu y'indwara byiyambure vuga ngo sindi inzu y'indwara vuga ngo sindi inzu ntabwo ndi inzu y'agahinda ntabwo ndi inzu y'ubukene sindi inzu y'ubujyahabi waba ujyahabi we ndakuza ukusuranuka nta kizugira ushye urimbuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndategeka imiryango ivuga ngo yo irwara kanseri ndategeka imiryango iyo ngo yo irwara imitwe bamwe bakicwa n'imitwe abandi bagasara imiryango igira ibisazi ndayoherereza amaraso ya Kristo Yesu imiryango yo kuribwa mu igira kuribwa mu nda kuko nyoko yarwaye mu nda nawe ukaba urwaye mu nda n'umwana ngo azarware mu nda turabyamagana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dutegetse igikuta cy'amaraso y'umwana w'intama I command the demarcation of the blood of Jesus to stand between you and your diseases rikabasai a demarcation of the blood of Jesus rikayandrobozika itandukaniro habeho igikuta hagati yawe izo ndwara zubara kuva mu gitondo kageza nimugoroba wajya kuryama mu mugongo ukakubabaza ukajya kuryama utarwaye ukabyuka urwaye mu izina rya Yesu Kristo nezat iyo myuka y'indwara ikubanza imbere nyohereje amaraso ya Yesu iyo myuka yo mu miryango iyo sogokuru yarwaye ibyo rwatangawe yarwaye ibyo by'abagamba yarwaye ibyo byo yarwaye ndabitwika mu izina rya Yesu nta burenganzira Yesu arababwira ati muri Luka 10:19 ati mbahaye ububasha bwo gukandagira ku nzoka na za sikorosipiyo mbahaye ububasha ndahagara mu bubasha bw'ijambo ry'Imana burandure bukubite hasi buvunagure ibyo byose byakuvunaguraga mu izina rya Yesu uri umunyambaraga uri umunyacyubahiro uri umukundwa ntabwo uri rejected ntabwo wanzwe Satani aba ari we wangwa mu izina rya Yesu Uno mugoroba rero Yesu amaze kutwereka uwo ari we ndagira ngo mbereke ijambo rya dusaba muri uno mugoroba iki ni cya dusaba kugira ngo tuneshe tujye muri Yohana 15 Yohana 15 dutangirire ku murongo wa mbere hahandi yavuze ati Mwumvise ko yavuze ati jyewe ndi umugati w'ubuzima arangije aravuga ati jyewe ndi umucyo w'isi ahandi avuga yuko ari umuryango w'intama ahandi avuga yuko ari we mwungeri mwiza ahandi atubwiye yuko ari we mbaraga z'umuzuko kandi ari we buzima ahandi atubwiye ati ni jyewe nzira kuri n'ubugingo. Reka rero mbereke icyo dusaba, icyo dusabwa uno mugoroba nk'itorero, kugira ngo Imana ikorane natwe, tuzasohoza imirimo aduhamagariye mu isi. Hari ibyo tugomba gukora. Turagomba icyambere, turagomba kuba mu Mana indani, apana hanze, muri Kristo indani, muri Kristo indani. Reka dusome hano gatoya. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data niwe nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, ryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Yesu ati ni jye muzabibu, mwebwe muri amashami, kandi kuri ayo mashami aragomba kuba mu imbuto, kandi izo mbuto ziragomba kwerera kimwe. Yesu aragira ngo tumenye yuko niwe wenyine ushobora byose, wowe mushumba ntushobora byose. Kuri uwo mukumbi w'urwunyanyagira nk'aho utumva ijwi ry'Imana, ntabwo ushoboye. Yesu ntabe umutegetsi waryo, azashobora umukumbi, azawurundanya. Arangije arababwira ku murongo wa gatatu, none mumaze kwezwa n'ijambo ryawe, n'ijambo mbabwiye. Yaganiraga, iki cyari ikiganiro cyari hagati y'intumwa na Yesu Kristo, n'abandi bazaga bakumva bagatega amatwi. Uyu mugoroba hari abantu bateze amatwi rino jambo, uteze amatwi rino jambo ufite agahinda, uteze amatwi rino jambo urarushye, reka nkubwire, utega amatwi neza, kuko kuruhuka kwawe ni uyu munsi, ni nonaha, ni aka kanya. Hari abateze amatwi amakuru y'isi, hari abateze amatwi ibinyamakuru by'isi, hari abateze amatwi perezida runaka niwe watsinze, perezida runaka niwe mubi. Ibyo tubishyira iruhande, tuhanga amaso ijambo ry'Imana. Hirya y'ijambo ry'Imana ibindi Yesu niwe ubikora, ariko nituba mu ijambo byose bizakoreka. Ati kuko ijambo mumaze kumva, iryo ryo nababwiraga, iri jambo ry'Imana mbabwira ritari amagambo yanjye, aya si amagambo yanjye, iri ni ijambo ry'Imana riri muri Yohana 15 umurongo wa gatatu. Ati ijambo mumaze kumva rimaze kubeza, twebwe abakiriye Kristo twezwa n'ijambo ry'Imana, ariko ntitwezwa n'ijambo ry'Imana tutari mu indani, turagomba kujya muri Yesu. Murongo wa kane aravuze ati mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutagumye muri jye. Yesu ati nimuguma muri jyewe. Kuguma muri Kristo bisobanuye iki? Kuguma muri Kristo, Paulo igihe, reka nsubiraho gato ku murongo wa gatatu, Paulo yabwiye itorero rya Efeso igice cya gatanu 26, gatanu 26 Ephesians, arababwira ati genda ashaka ko muba abera. Icyari ikiganiro nanone cyo yavugaga abashakanye bakunda kuhakoresha bavuga ngo nibakundane nk'uko Kristo yakunze itorero. Aha ngaha rero Yesu ati njyewe itorero ryanjye ndaryejesha iki? Ijambo rye. Ijambo ry'Imana niryo ryeza itorero, ijambo ry'Imana niryo rishobora kweza urushako rwanyanyagiye, ijambo ry'Imana niryo ryonyine gusa rishobora gutunganya ibidatunganye. Murongo wa 17 igice muri Yohana 17, muri Yohana 17 Yesu abwira se ati imirimo wantumye ndayirangije, nsengeye abangaba ngo bezwe n'ijambo ryawe kandi n'ukuri. Yesu aradusengera na kano kanya, arimo kudusengera ngo twezwe n'ijambo ry'Imana. That is John 17:17. Yesu ashaka ko tuba insengero zera, itorero ry'Imana tuba bera. Igice cya gatatu, umurongo wa gatatu ndacyawuriho cyane, aravuze ati kugira ngo tube mu ijambo ry'Imana, kugira ngo twezwe n'ijambo ry'Imana, we need to settle in the word of God, we need to sink in the word of God, we need to stay in the word of God, we need to dwell in the word of God. Na bimwe birananira kuvuga mu Kinyarwanda, ariko nuko ni ugucubira mu ijambo ry'Imana, ni ugutura mu ijambo ry'Imana kugira ngo ritweze ntabwo twezwa nuko twasomye ijambo gusa turagomba kuba turi mu ijambo indani hanyuma ijambo rikatweza yego tugende ku murongo wa kane aravuze ati mugume muri je nanjye ngume muri mwe ahangaha aratwereka yuko umurongo wa kane aratwereka yuko nta kintu dushobora gukora keretse turi muri we turi muri Kristo niko Paulo nanone yavuze no ntago ari Paulo yavuze muri Yohana nanone 17:23 aravuga ati njyewe imirimo ndayirangije nanone nezwe nawe mwami aba nabo bezwe nawe ni bezwe n'ijambo ryawe n'ukuri nibarangiza kwezwa isi izamenya yuko abari abana bawe nkuko nanjye naje nkakorana nawe Yesu aratubwira ikintu n'umwanya Yesu arashaka yuko itorero rishinga imizi kuba muri Yesu ni ugushinga imizi ugasigara muri we ugahora muri we ugategekera muri we ukavugira mu ijambo abantu ba Kristo afasha baragomba kuba bari mu ijambo ry'Imana umurongo verse Yesu umurongo wa gatanu aravuze ati umurongo wa gatanu avuze ati nige muzabibu namwe muri amashami uguma muri je nanjye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite murongo wa gatanu ati aravuga ku mbuto nyinshi uko je ntekereza nuko we cannot accomplish anything of permanent spiritual value keretse dusigaye muri we tukagendera muri we murongo wa gatandatu aravuga ngo umuntu utaguma muri je ajugunywa hanze nk'ishami ryumye maze bakariteranya bakarijugunya mu muriro rigashya ntago dushaka gushya ntago dushaka kujya muri gihenomo mukozi w'Imana ni iminsi yo kwihana ni iminsi yo gukundana ni iminsi yo kuba bamwe ni iminsi y'abungeri ijwi ryakomeje ku nzira kuva kuwa gatanu ushize hari ukuntu Imana ishaka guhuza amatorero irashaka ko tubumwe wowe nkawe umuryango n'umuryango wa Kristo tubumwe abayobora imiryango ya Kristo Yesu ashaka ko tubumwe unity in pastors unity in apostles unity mu evangelists mu teachers of the word iki nicyo gihe ariko ntidushobora kubumwe murabizi ko twagerageje kubumwe bikatunanira none yazanye solution ngo nitwinjire indani muri we nituguma muri we nawe akaguma muri twe tuzanesha isi tuzaba tuyirangije ndagira ngo ndangizanye ino message no gusenga ijambo tugiye gusengeramo tumaze kumenya neza yuko tutarajya mu gusenga ntarajya concludinga tumaze kumenya neza yuko tugomba kuguma muri we murongo wa karindwi aho ntageze haravuga ngo nimuguma muri jyewe ibyo muzasaba byose nzabibaha bisobanuye yuko nuguma hanze ya Kristo nuzasaba ntabwo uzahabwa wambwira uti se bariya batari muri Kristo ko babonana bafite n'umugisha kurusha twebwe imigisha yabo ntago ariyo tubara turabara umugisha wo gukiranuka turavuga umugisha wo gukunda Imana turavuga umugisha wo kugendera mu Mana turavuga umugisha wo kubabarira uwo ni wo Kristo ashaka tujye muri Yohana John chapter 1 from verse 1 nkunda ubutumwa bwa Yohana buramfasha cyane burankurira tujye muri Yohana gice cya mbere tuve ku murongo wa mbere iri ni isengesho ryacu tugiye gusenga ni isengesho ryawe ugiye gusenga nsoma hano turaza kuba dusenga ino mirongo itatu tugiye gusenga ni isengesho ndi burangize nkasengana natwe mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana mbere na mbere ntabwo coronavirus yari muri azi gihe cyo yazi mbere na mbere za kanseri zari mbere na mbere ntago hariho ubusambanyi nubwo bwatangiriye mu gihe cyacya aba Adamu n'abandi ariko ntago aribwo bwari buhari mbere na mbere hariho jambo kandi ngo jambo wo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana ndategeka ijambo ry'Imana muri ibyo byishushanya mu buzima bwawe muri ibyo bituma itorero ryawe ridatera imbere muri ibyo bituma wowe udatera imbere mu isi y'umwuka ndategeka ijambo ry'Imana kuko ariyo ryahozeho ibi bitarabaho niyo mabakasha tarabaho se ijambo ry'Imana ryahozeho iyi coronavirus itarabaho maze ijambo ry'Imana rishwanyaguze ikintu cyose coronavirus icyayizanye gishye kubwo ijambo ry'Imana umugambi wa coronavirus ushe kubwo ijambo ry'Imana umugambi w'ubukene amadeni ibintu byose izo iyo nzara imaze abantu ijambo ry'Imana ribaneshereze mu izina rya Yesu murongo wa kabiri uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere iri jambo turimo tuvuga rakashataya rakabataya rakashia eshihata rakababa kutarababa iri jambo tuvuga ni jambo ry'Imana ngo ryahozeho mbere na mbere n'ubu ririho kandi rizahoraho ngo ryahoranye n'Imana mbere na mbere iryo jambo niryo riduhamagara kuri wa munsi iryo jambo ryo gice ku buryo bwa data wa twese rimo ritwingingira iryo jambo niwe Kristo tugume muri Kristo nawe agume muri twebwe kugira ngo twere imbuto z'igihe cyose zitari imbuto za mu gitondo kumanuka rwana zitari imbuto za kumanywa za nimugoroba ukicana no twere imbuto z'ijambo ry'Imana ziteka ryose amen ndangizanye n'umurongo wa kane sinari busoma ariko nimwumve ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu ndenda gusenga ngo ubugingo bw'umucyo w'Imana bukugereho nsengera abo bose ufata hurwaye muri kano kanya nzamure kwizera kwanjye n'ukwawe Imana ibone gusenga kwacu maze gukiza indwara hari indwara z'umutima indwara zo kutababarira zirwaza umubiri wose indwara zo kwangana zituma umuntu azengerera mu isi y'umubiri indwara zo kwangana nimbi cyane ntago zemererwe ntago zemerewe mu bakirisitu n'abatari abakirisitu bakire Kristo no munsi ndagusengerera muri kano kanya Mana nkuzamuriye icyubahiro ku bakobwa n'abahungu bateze amatwi bumvise ijambo ryawe ngo kiretse tugumye muri wowe nibwo tuzakora imirimo wadutumye kandi tukayikora hakiri kare ntabwo dushaka gukora imirimo y'abandi turashaka gukora imirimo wadutumye gukora imirimo y'abandi ni ugukora imirimo ya Satani n'ibigenderaho muri kano kanya mu izina rya Yesu umuntu wese uri kuri uno murongo ukaba utarakira Kristo uyu ni umwanya wawe ntubare ibyaha barakanya ko wumvise rino jambo wakire Kristo aguha ubuzima buhoraho wagerageje ubugingo kenshi ubugingo buri muri Kristo ubugingo buri mu ijambo ry'Imana ubugingo buri mu mbaraga z'umwuka wera aravuze ati nigiye mugati w'ubuzima numurya numwakira urahabwa ubugingo bw'iteka ryose niwakira Kristo urahabwa amazi amara inyota yavuye mu rubavu rwiwe kano kanya dusubire muri no jambo rino sengesho kuri abo bashaka kwakira Kristo aho muri hose mupfukama aho muri hose aho bishoboka mupfukame muti mana mu izina rya Yesu turaje mu izina rya data twese n'umwana n'umwuka wera mu izina rya Yesu turaje twihanye ibyaha byacu dutsinzwe n'urubanza turashaka ko uduha akanya nanone utugirira ubuntu nanone tukakira agakiza kawe kuri abo baguye nimuhaguruke mwakire rino jambo namwe turasabye ngo izina ryacu ryandukurwe mu gitabo cy'abapfuye mu gitabo cy'abanyabyaha ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo umunsi uzaza usoma amazina yabera iryanjye nanjye rizabera ririmo iryawe nawe rizabera ririmo ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye abarwaye aho muri hose turabashimiye mwese abagiye baduha testimonies ariko turizera ko na nyuma y'iri jambo Imana yarangije gukora ibimenyetso n'ibitangaza byamaze kubageraho ndizera ntashidikanya ngo wakira rino jambo arakira arababarira arahabwa urukundo arahabwa ukuri Imana yo mu ijuru ibaho umugisha amanywa na nijoro Shailo Tabana ko turabakunda.
Thank you so much for listening to this sermon, and I know you've been blessed. For more information about Shiloh Tabernacle and other sermons, please visit our website, www.shiloh.org.uk. And don't forget to follow us on all our social media platforms, Instagram, Twitter, and Facebook, at Shiloh LDN. Once again, that's at Shiloh LDN. You've been listening to Shiloh Tabernacle London, changing lives, building dreams. Until next time,